Nani, 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 Nani.
Drama on the bed.
Nani, Nani.
Oh yeah, Kwani Nani weo.
Nani weo.
Nani, Nani.
Kwani Nani weo.
Aloi mwaga pombe yangu.
Nani, 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 Nani.
Anaye mtaka demu wangu.
Nani, 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 Nani.
Umekuja kujirusha. Ugongo nili tunakausha. Tunakula rabaga kuna kucha.
Chochote kula, tunarivika. Muda umefika, wakujirusha.
Alokalia kiti changu.
Nani, Nani, Nani.
Anataka shari amewaona wanangu.
Wanangu,
wanywe wote bili kwangu. Na leo silali peke yangu. Nani anamtaka demu wangu? My boo. Nani anamfata demu wangu? Nani anamshika demu wangu? My love. Nani anamtaka demu wangu?
Come down.
Nani, Nani,
woo.
Nani,
who?
Nani, Nani,
hey, man.
Nani,
hey, man.
Nani, Nani.
Come guys,
Nani.
Let's fight.
Nani.
Chochote kula, tunarivika. Muda umefika, wakujirusha.